Westsidemusicblog.net.
Go to records.
Yeah. Houston Barose Music.
You know.
Wana sikolo, wana mera. Batamanyalo, wana mera. Wana sikolo, wana mera. Batamanyalo, wana mera. Anamera, 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 anamera.
I do I chess me, nah, na kueleza wana chess me. Fa, utapala kukua mi, nah, na ziwa kule mawa kuwa mi. So uko wa suave to be festi. Ana mela skola kule festi. Noti mahaji kusama ni machesti. Biru yati za kwa skola o isiesti. Yeah, ana mela na uletia, letia. Noti munya ziwa manetia, letia. So upila kie skolo. So mwendo ni silabo no kolo.
Ana sikolo, ana mela. Batamanyalo, anamera, wana sikolo, anamera, batamanyalo, anamera, 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 anamera.
Swabile, kiwena, yeni sepile. Sikolo, seuhanile. Manake, ukaupula. Nemili, uka koleji. Kono wena, kwa maloji. Nemili, uka koleji. Kono wena, kwa maloji.
Wana sikolo, wana mera. Batamanyalo, wana mera. Wana sikolo, wana mera. Batamanyalo, wana mera. Wana mera, wana mera. Wana mera, wana mera. Wana mera.
Support G1. Fajitelo kaza mzizani. Ukula ile nge chaku mamufinyani. Haili kela uchilingani majamani. Umate mate mamkulo. Yo, umate wiko no mchulo. So, awamusi ya kizahaye. Balikila kueleza ni mwa mahe. Shit, mamute ajuu jaisi. So, musiri wanti jaisi. Now, jizu wega like 7 days. Result ya 7 ni munwalo. Yeah, not my people go skolo. The jumps.
Wana sikolo, wana mera. Batamanyalo, wana mera. Wana sikolo, wana mera. Batamanyalo, wana mera. Wana mera, wana mera. Wana mera, wana mera.
Download it from Westside Music Blog.
Anamera, anamera.
TY, Detox, and myself, Deep Poison.